Stars.
Revolution never be televised. Beba tivele baso pelela. Kushupande unga pela man. Sinzi fantuka vele savalas. Bajele ntwana kuti too late. Zimbinda ba madota vela isuge. Sekusikhathi ukuthi baphume. Bambelela ntwana kuseduze. Kanalashisa kanintshisa masikwatise emakasana. Khumigiza busubhiza sikwenza bhize emakasana. Ungachampisa emakasana zobulumizintshe emakasana. Bebasiphayisisa sihlanganisa bare bhuru makaplan. Sachekizinto kwathula umsindi bebathi benza. Sifuna indlela neqiniso banamanga. Lonke igolide nesiliva liselondon. How bantu kuhamba. Sonke sifuna ukudla izambane ngaphondo. Sifuna sonke before kukhanya isampompo. Fikile lo mkhonto zowisa isikansonto. Kanti anibona ukuthi inzima le khombo. Revolution never be televised. Bebathi vele bazophelela. Kushupande unga pela man. Sinzi fantuka vele savalas. Bajele ntwana kuti it's too late. Zimbinda ba madota vela isuge. Sekusikhathi ukuthi baphume. Bambelela ntwana kuseduze. Bajele ntwana kuti it's too late. Zimbinda ba madota vela isuge. Sekusikhathi ukuthi baphume. Bambelela ntwana kuseduze. Uyilivandani zokhuthaza emakasana. Kwamele sihlangane sibambane emakasana. Bomakhula kanzima sihlale isingo siphethe umthwalo. Madazi uphethe umphako. Ngitshela sinavala. Namanje ngisagijima ngiphele moya ngikhathala. Abaningi abakhathazi ngeke balunge labashana. Indlala ibangulaka sikwe masuka sithuka. Kuyoze kube nini singaphushani singavusani. Mabhuge sinawubiza ningakhotha ukucima igiza. Vele life asimjipa bayasikhuthuza bosibiza. Vele bakufuna mase sikhipha mase kubheda bayakushiya. Ngithi shintsha magiya
sebenzele umagriza.
Revolution never be televised. Bebathi vele bazophelela. Kushupande unga pela man. Sinzi fantuka vele savalas. Bajele ntwana kuti it's too late. Zimbinda ba madota vela isuge. Sekusikhathi ukuthi baphume. Bambelela ntwana kuseduze. Bajele ntwana kuti it's too late. Zimbinda ba madota vela isuge. Sekusikhathi ukuthi baphume. Bambelela ntwana kuseduze.
Yeah.